need love, give me one time. Hapo kwenye raha naomba one time. Oh baby, nataka unipe one time. One time, nisikie raha naomba one time. Oh one time, ilipo rando nami nipo. Wakikufata na unawivu, licho kitunza vipi tule wote, wote. Nimesha vuka maumivu, navyo kupenda na unawivu. Niko tayari kwa hizo bifu, okay, okay. Give me love. Okay.